kutuka nkikumbuka jinsi unavonipenda mimi oh baby na kinywa changu chapanuka kwa jinsi ninavokupenda mimi oh baby naogopa hata kuliwaza wazo ningelikuwa wapi kama nisingelikutana nawe nisingelipatana nawe kuwa nawe nisingelipatana nawe nimejajaja na ra 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 you're so perfect you're so worth it nimejajaja na ra 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 you're so perfect you're so worth it
baby you're my flavor takupenda maisha yangu yote yani forever
Tutenganisha yani never.